Gwe tiko musalaba Saba nebizibu byangu byetike
Kaili on this
X on the glass
Katonda wange go amani Nyambanga balabi bobanji Katonda wange laga mani Nabatanja galisa babu replani Katonda wange go amani Nyambanga balabi bobanji Katonda wange laga mani Nabatanja galisa babu replani Emirimu gye mikono jange jiwa mukisa mukama nkisabye lero Enkwe z'abalabe bange ziseteze Kuziringa lweyo Kubanze sirina manyi gabalwanyisa Emitima gibakaluba Negula ze kitangala kulaga kizikiza Negumanye nnyo ofuna tekimusanyusa Kugamba lwaki abantu tebalina kisa Bajjudde obukyayi Baagala nze njiwa omusaayi Nyangofuka omulwanyi Katonda wange gwo amani Nyambanga balabe bobanji Katonda wange laga mani Nabatanja galisa babule plani Katonda wange gwo amani Nyambanga balabe bobanji Katonda wange laga mani Nabatanja galisa babule plani Emitima gy'abantu gijjudde amagimbi Tebaagaliza kalungi Ekikolimo ekirimu buliranji Bano bewampanga mikono jange Tebayagaliza ebirungi byompadde Katonda wange Emitima gibakaluba Bazzukulu bannami tebayagalika Ekolaze kuba emisango yagikutega Katonda wange gwo amani Nyambanga balabe bobanji Katonda wange laga mani Nabatanja galisa babule plani Katonda wange gwo amani Nyambanga balabe bobanji Katonda wange laga mani Nabatanja galisa babule plani